ya roho, maana haya ya mwili yananidanganya. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni kwa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Neno lako linasema, jicho langu likiwa safi, mwili wangu wote utakuwa na nuru. Nipe macho,
nipe macho nione, macho hehe, nipe macho nione, sawa sawa, nipe macho nione, macho hehe, nipe macho nione, sawa sawa. Nipe macho nione,
macho,
macho hey,
hey. Nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
sawa sawa.
Yesu nipe macho,
nipe macho nione,
macho ya roho,
macho hey, hey.
Nipe macho,
nipe macho nione, sawa sawa.
Ndani nione kama uonavyo wewe, saidie macho ya ndani nione mitego ya mavu, nimekukimbilia wewe Bwana ili nikae salama. Nipe macho nione, sawa sawa. Mara nyingi watu hutazama nje, lakini wewe waona ndani. Kwa nje mtu onekana mwema, kumbe ndani ni hatari. Nataka nione ili nikae salama. Nipe macho nione, sawa sawa. Yesu nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
macho hey, hey.
Nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
sawa sawa.
Baba nipe macho,
nipe macho nione,
kama Bartimayo,
macho hey,
oh, nipe
hey,
macho,
nipe macho nione,
macho,
sawa sawa.
Yesu
come on,
get
out.
Oh, nipe macho,
nipe macho,
oh, nipe macho.
macho nipe, macho he,
macho he,
nipe macho nipe, sawa sawa.
Yesu nipe macho,
nipe macho nipe, macho he, nipe macho nipe, sawa sawa.
Baba nipe macho,
nipe macho nipe,
salama,
macho he, nipe macho nipe.